katono kenina kubadde kusita na kugumikiriza lugonvu wankola bubi zeggwe wali omumyagumya nonengeza essanyu nti mu maaso gyeriri oluvannyuma nga mumanyi tindibeera naawe ne twejjukanyanga naye mukama naakutuggyako inna illahi wa inna ilayhi raji'una Vincent Umula Mirembe inna illahi wa inna ilayhi raji'una Vincent Umula Mirembe
Chogera tia ita mutanuru.